ugonjwa napona nikikuona. Kama kikombe cha kahawa tunapokezana, hata sijali wakitutukana. Yani kinanifanya fari na wape habari kutana ona vitext TV message. Oho, nitaua mtu nitabaka baka makoko nataka kutaga. Kama miba nataka kuko sitake baga. Mchezo nikiuna ukeke kama taga wanimaliza, yeah. Chonde baba nishika shika shike mapada. Mina mchezo ya kusungu waga gaga. Kisha tende tuka ibunja bunja mechaga.
Wanimaliza, yeah.
Shikilia,
shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shekelea mama.
Shekelea.
Shika shika. Shika shika. Shika shika.
I've been beautiful. Beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby, you know what to do. What to do, what to do. I'm going crazy.
What does it mean when he roga, roga? When he shika shoulder, shoulder. Hatupani gari wala boda. Ukichoka taku beba, beba. Mungu ni mwema kafanya tumejuana. Asante Mungu mina wetu napendana. Shukrani zangu kwa baba yako na mama. Na kwa neema za Mungu ipo siku tutawana.
I've been beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby you know what to do. What to do, what to do. I'm going crazy.
My love.
Taba taba kama koko nataka kutaga. Kama miba nataka koko sitake baga. Mchezo ni kiuna ukeke kama taga.
Chonde chonde mama nishike shike mapanya. Mina michezo ya kusugu waga gaga. Kisha tuende tuka ivunje vunje michaga. Wanimaliza, yeah.
Shikilia.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika shika. Shika shika. Shika shika.
Shindilia.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.